Sheeran.
Phoenix Production.
Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako. Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako.
No one like you, shanifanya shebi star, nionekane niko juu, jitulivyo ma. Nitachora na tattoo, ya jina rako. Ili sikatishe furaha yangu kwako. Nambio nachotaka kwa mnye mwezi utakipata. Usije ukanacha mimi kwako nishadata. Toka wrong time ago, niko na wewe. Ujawai kunizingua wala kunipati wewe. Nakupenda baby naomba unielewe. Basi njoo unhug faster usichelewe.
Mwendo wako, tabia yako, imenifanya mini for real.
Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako.
Mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako. Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako.
Mindo wako.
Nipike usini, pike car, Bruce, kwenye rock and roll. Baby girl, every time you are man miss. You are sweet love, unaronipa. You are super girl, umekwea pipa. I'm Brian for your love, you should get me. Sometimes my snitches si waske. Wana ungea, wana kusarua. Kaka jina rako hani, wana risafua. They gave you bad name, senorita. Majina yaki nafki, wana kuita. My rap shang rap kendo. You wanna see charge, so scandal. Nick Mulab na taji lako pendo. We kwangu ni baby mama, baby drama. Nick mommy unanichanganya we. Kiuno chako unavyo kifanya girl. We ni zaidi ya my dreams come true. Sauti Collab Kiraz Clue.
Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako. Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako.
Nile data kwake mtoto kiupendo ntamlinda vema. Kia mapenzi moto moto mikwangu ndo chanda chema. Nanipa nguvu za kuhaso kila leo. Linia hili true love na kuhapa mindo meo. Nipe rami wengine si wazini. Tabia na wako mwendo ndo nimedata kwako mami. The way you never move wanipara. Tabasamu lako mjuzi moyoni kwangu ndo chata.
Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako. Nakupenda we, nakutaka we, baby mindo wako. Nakupenda we, nakuitaji we, basi mindo wako.
Yeah, you know what? Rap killers, killers. And Craig Che Guevara.
Che Guevara.
Salmo on the mix, yo. It's more feelings production. You know what? Love you, baby.